Iyi mwumva ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanyi mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Radio ijwi rya Amerika iravugira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda naho mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mudukurikire no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacuvoa.com maze mwikurikirire iki kiganiro muri sanga.
Muri usanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nibyo koko muri sanga. Ikibazo cy'indwara zititaweho uko bikwiye nicyo tuganiraho uyu munsi. Ariko mbere yuko tutangira iki kiganiro, mureke tubanze tubamenyeshe ko nanone tuzakigarukaho mu kiganiro bungabunga ubuzima cyo kuri iki cyumweru kuri Flash TV isaa 11:00. Bungabunga ubuzima ni kiganiro mutegurirwa na radio yanyu Ijwi rya Amerika mu mikoranire yayo na Flash TV mu Rwanda. Bungabunga ubuzima rero ku cyumweru saa 11:00 muzakurikira ibirebana n'ikibazo cy'indwara zititabwaho uko bikwiye. Insanganyamatsiko y'uyu munsi rero: mu kwezi kwa mbere gushize, abategetsi bo hirya no hino ku isi batangije umushinga bise Itangazo rya Kigali, n'umugambi mpuzamahanga wo kurandura indwara zititabwaho uko bikwiye bitarenze umwaka w'2030. Barimo Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Edouard Ngirente, Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari, Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na Minisitiri w'Intebe wa Papua Nouvelle Guinea James Marape. Nk'uko OMS ishami ry'Umuryango w'Abibumbye ryita ku buzima ribivuga, abantu miliyoni 1,700,000 bafite ikibazo cy'indwara zititabwaho uko bikwiye. Iki kibazo kimeze gute mu Rwanda? Indwara zititabwaho uko bikwiye ni izihe? Ingaruka zazo ni izihe? Abanyarwanda bazirinda bate? Gahunda yo kuzirandura burundu mu Rwanda iteye ite? Ibi byose turabiganiraho na Dr. Eugene Ruberanziza, impuguke mu by'indwara zititabwaho uko bikwiye. Ayobora ishami ryo mu Rwanda ry'umushinga witwa End Fund, utera inkunga Ministeri y'Ubuzima y'u Rwanda, igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC, Rwanda Biomedical Center, na gahunda y'igihugu yo kurwanya indwara zititabwaho uko bikwiye. Dr. Ruberanziza, urahurakomeye.
Muraho neza.
Ikaze kuri radio Ijwi rya Amerika, kandi ndagushimira cyane rwose uyu mwanya uduhaye. None rero, ikibazo cy'indwara zititaweho uko bikwiye giteye gite mu Rwanda? Mbese duhere kuri iki ngiki cy'ibyukuri. Indwara zititaweho uko bikwiye ni izihe?
Murakoze cyane. Mu Rwanda kimwe no mu bindi bihugu byinshi cyane cyane byo munsi y'ubutayu bwa Sahara, hari indwara nyinshi bita ko zititaweho uko bikwiye. Mu Cyongereza bavuga neglected tropical diseases, nk'uko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima bwazisi. Muri izo ndwara rero, yenda navuga izitubangamiye cyane hano mu Rwanda, harimo nk'inzoka zo mu nda. Ngira ngo nta munyarwanda utarigeze azumva cyangwa se abenshi baranizirwaye cyangwa abana babo barazirwara. Hari indi nzoka yitwa bilariziyos cyangwa se schistosomiasis mu rurimi rw'Icyongereza. Ni inzoka igaragara hariya hafi y'ibishanga. Murabizi ko mu Rwanda dufite ibishanga byinshi, ibishanga by'umuceri, ibiyaga n'ibindi. Mu by'ukuri izo ni indwara tubona ko ziganje mu Rwanda, aho usanga nko mu turere tumwe na tumwe mpere nko ku nzoka zo mu nda usanga hari aho zigera ziri hejuru ya 50%. Ikindi izindi ndwara navuga yenda ziri kuri urwo rutonde rwa rw'ishami ry'umuryango w'abibumbye byita ku buzima, navuga nk'ibisazi by'imbwa. Ibisazi by'imbwa nabyo biri mu ndwara natwe tugera hano mu Rwanda. Navuga nko kubumara bwa ziriya nzoka zo mu bihuru zo mu ishyamba. Nzi ko iyo zarumye umuntu rwose gukira ubumara bwazo biba bigoye. Navuga nk'izindi ndwara yenda dukunze kubona, indwara yitwa uruheri cyangwa se uturere tumwe na tumwe bita shishikara. Navuga indwara y'amavunja, navuga indwara y'imidido. Mbese ni indwara zitandukanye, ariko yenda nko mu Rwanda navuga izo ngizi.
Dr. Hano hari umunywanyi w'Ijwi ry'Amerika yatwohereje kuri Facebook akabazo. Ntabwo yanditse amazina ye, nta nubwo namenye uko yitwa, ariko yanditse ngo ni King Hunter, ni umupake. Aravuga ati asa n'utangaye cyane, amavunja asa aracyari ikibazo mu Rwanda.
Amavunja mu by'ukuri Leta y'u Rwanda yafashe yashyizeho umurongo kugira ngo hakurikiranwe ingo cyangwa se imiryango ishobora kwibasirwa n'amavunja. Usanga ari imiryango ibayeho nabi mu buzima bwo hasi, abakene cyane, cyangwa se ugasanga ni ba bana cyangwa abantu bakuru bafite n'uburwayi yenda bwo mu mutwe. Ariko ngira ngo binyuze muri Minisiteri y'Ubuzima, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ndetse n'inzego zitandukanye, ngira ngo biri no mu mihigo y'uturere aho iriya miryango ishakishwa. Kandi nanone binyuze muri programu ya Leta bita Human Security Issues, aho bareba ibibazo bibangamiye abaturage cyane cyane hariya hasi n'ayo mavunja arimo: imyubakire, ingo zidafite ubwiherero busukuye. Mbese inzego za Leta nyinshi zirafatanya kugira ngo zishobore kubona iriya miryango bariya bantu bakibasiwe n'amavunja. Ariko agenda agabanuka, ariko ntibivuze ko yacitse, hari aho tugenda tuyasanga.
Ndibuka yuko hari ahantu mu Rwanda Croix Rouge yigeze kujya gukora ubutabazi bwo guhandura amavunja abantu, hari igihe byigeze kuba ikibazo gikomeye. None ubu ngubu twakwizera yuko cyakemutse?
Birumvikana hari intera iterwa, cyane cyane ko haba harimo ubuvugizi ndetse n'amabwiriza aturutse hejuru. Abayobozi batandukanye bavuga bati ntabwo byumvikana kuba hari umudugudu ahantu umuryango ukigaragaramo amavunja. Izo rero ni ingufu za Leta zituma na porogaramu nkatwe yenda b'abatekinisiye dushinzwe kurwanya izo ndwara, dushinzwe gutanga ubujyanama. Izo ngufu z'abo bayobozi nizo zituma tugenda tubona amavunja agabanuka, ariko ntibivuze nyine ko twari twayarandura burundu. Ubwo niyo mpamvu n'ayo mavunja mvuga ko muri gahunda duteganya, Leta iteganya, tunashyigikira izo gahunda ziba zirimo.
Mu mwanya Dr. Rubera Nziza, wavuze ko mu Banyarwanda hashobora kuba nta utarayirwaye cyangwa se nta udafite umwana waba warazirwaye. Ubu byo bimeze gute iby'inzoka zo mu nda?
Urakoze Kamirinde. Buriya inzoka zo mu nda mu Rwanda twasanze yampereye yenda nk'igihe nkanje nagereye muri programme nagize amahirwe ntangira ari nabwo turi gushyiraho programme ishinzwe kurwanya izi ndwara twakoze ititawe uko bikwiye muri 2007 ariko ubushakashatsi twakoze icyo gihe minisante yakoze n'abafatanyabikorwa bandi mu rwego rw'igihugu twari dufite hafi 66% ni ukuvuga mu wayeni kigereranyo cy'igihugu cyose ariko hari uturere tugeza muri za 90 aho twari twapimye abana bari mu mashuri abanza mu gihugu hose ni ukuvuga buri karere gafite amashuri agahagarariye uturere tumwe twageraga nka 90%, birumvikana utundi turere turi muri za 40 navuga nko muri Kigali usanga ubwiganze bw'inzoka zo mu nda buri hasi ariko ngereranyije mu bundi bushakashatsi bwakozwe mu 2014 uwo mubare wari uvuye kuri 66% hafi ugera kuri 45%. None muri 2020 hakozwe ubundi bushakashatsi noneho bupima n'abakuru n'abagabo n'abagore n'abasaza n'abana b'incuke abo bose barapimye ariko gusa twasanze icyo kigereranyo kikiri kuri 41%. Tugatekereza ko hari izindi ngufu zikenewe ndetse n'ingamba cyane cyane mu bintu byo kureba isuku n'isukura tugakora coordination cyangwa se tugakorera hamwe tukareba ikitagenda neza kuko nubwo programu tunatanga ibinini ku bantu benshi abantu benshi tugatanga kabiri cyangwa gatatu mu mwaka twabonye ko hakiri ikibazo mu kubona amazi meza ubwiherero ndetse imyumvire ituma dukaraba intoki mbese dukora ku buryo tugera ku isuku inoze aho ni ku nzoka zo mu nda. Inzoka ya bilariziyoze rero nayo urabona mu Rwanda n'ibiyaga dufite n'ibishanga murabona ibishanga by'umuceri cyane cyane u Rwanda minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi turashishikarizwa guhinga ibishanga kuko niho dukura ibiryo bihagije mu rwego rwo kwirinda inzara ariko bariya bajyamo bagahura n'ari amazi kubera yenda hafi mu nkengero hari abantu badakoresha imisarani neza cyangwa se ikagenda yanduza umwanda ukavamo ukanduza biriya bishanga kandi yenda harimo abantu umwanda w'abantu banduye bilariziyoze usanga abagiyemo wandura iriya ndwara kuko yo yandura umuntu akandagiye muri ariya mazi. Ubwo rero tugatekereza ko hari ikigomba gukorwa kuko hari aho usanga nk'abagera kuri 50% baturiye biriya bishanga baranduye cyane wabona yenda n'abantu b'umukerarugendo biziye bakajya koga mu biyaga byacu tuzi ko ubukerarugendo mu Rwanda buri gutera imbere cyane butuzanira n'amadovize. Ubwo rero birumvikana ko gahunda yo gusukura ibiyaga byacu ku buryo bitarangwamo na bilariziyoze ari gahunda ishyizwe imbere ndetse na biriya bishanga bigomba kuvamo buriya bwandu hari ibigomba rero gukorwa byinshi ngira ngo nicyo gahunda ya leta ishinzwe.
Yego, muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni ikiganiro Murisanga, umutumirwa ni Dr. Ruberanziza Eugene. Ni mpuguke mu by'indwara zititabwaho uko bikwiye, akaba rero ari n'umuyobozi w'ishami ryo mu Rwanda ry'umushinga witwa FED, witwa End Fund, mumbabarire, utera inkunga Leta y'u Rwanda muri biriya by'indwara zititabwaho uko bikwiye. Dr. Rubundi, rero iki kiganiro ni icy'abaturage, abanywanyi b'Ijwi rya Amerika, niyo mpamvu nagira ngo utwemerere duhamagare uwa mbere. Adrien Nimpagaritse. Adrien we?
Halo.
Urahura komeye?
Ndakomeye neza cyane.
Uherereye he?
Nitwaje magari cyatriye nkaba ndi mu Burundi.
Mu Burundi muye ntara.
Ntara ya Ruyigi.
Yego.
Ntara ya Ruyigi komine butaganzwa nkaba ndi ku mutumba wa Gasasa.
Ye. Ikibazo cyanga.
Ndagira cyo mvuga
ndagoma
mu ndamukirize umudogiteri.
Arakumva rwose.
Nongera ndamutsa nawe ariko bumviriza iradio ijwi rya Amerika.
Yee, urakoze cyane.
Namwe murakoze cyane.
Ikibazo rero cyangwa igitekerezo?
Ikibazo mfite. Nukuri burya ibyo bariko bavuga ariko ndabikurikirana cyane. Burya nta ngwara n'imwe itababaza. Nubwo babifata mineneze. Boraba ikintu cyose cy'ingwara kimbana ayo mapunja cyane ibyo bitegwa n'urushanga bakaraba leta igashyiraho amafaranga igakingira abenegihugu. Hari igihe hanyu usanga nk'umwenegihugu akenye cyane adashobora kuronka n'amafaranga yo kwivuza izo ngwara bakaraba leta ikabakurikiranira hasi.
Ego, urakoze cyane. Nimpagaritse.
Namwe murakoze cyane.
Yego. Dr. Rubera Nziza, ibyo abakene rero nimpagaritse akomojeho byo muri iki kibazo cy'indwara zititabwaho uko bikwiye. Twumvise yuko ari nabo mu by'ukuri zibasira kurusha abandi. None abakene rero ubwo ngubwo mubitaho gute?
Murakoze cyane n'umuvandimwe Adrien arakoze. Mu by'ukuri izi ndwara kuko zibasira cyane cyane bari abantu babayeho mu buzima buciriritse cyangwa bwo hasi, bakennye, batunzwe cyane cyane n'imirimo y'ubuhinzi, cyane cyane rimwe budatanga umusaruro ngo basagurire amasoko, kuko nibo bahura n'ubutaka n'ariya mazi. Yenda igihe bari mu mirima ntibashobore no kubona n'amazi banywa asukuye, ndetse usanga aribo bakunze kurwara. Igikorwa rero birumvikana hari biriya miti, hari navuga campaign cyangwa se imiti itangwa nka kabiri mu mwaka cyangwa se gatatu, nk'inama mu Rwanda twatangiye kujya tuyitanga nka gatatu.
Muyitanga ku buntu?
Mbere twabonaga imiti y'abana gusa, ubu turabona n'iy'abakuru.
Yego.
Ubwo rero dukora ku buryo iyo tuyibahaye bakitabira hirya no hino mu midugudu, bituma za ndwara zitabazahaza, bityo yenda benshi zari kuzazahaza bakajya no kwa muganga, bityo ikibazo kigakemuka. Kandi nanone imiti buriya y'inzoka uko bimeze muri ibi bihugu byacu usanga itanahenze. Dukangurirana buri mubyeyi wabona amafaranga y'u Rwanda 500 kuba yenda yagura ikinini ashobora guha umwana we cyangwa se nawe akakinywa kimwe gusa agahita kirazire ya nzoka, yenda nka buri mezi atatu, buri mezi atandatu. Mu by'ukuri kwirinda ziriya nzoka ntabwo bisaba ubushobozi ngo tuvuge ngo abakene bafite kiriya kibazo. Yenda mu byo bavugaga nk'iby'amavunja, usanga koko ari imiryango itagize ukwibaho, ndetse bafite yamazu yenda adakurungiye, hahandi ubona wa mukungugu warokeramo ari amavunja. Ni gahunda birango ya leta, uturere hari ukuntu bari abantu bafashwa, gusa nyine tuvuga ko bidahagije kuko abakene buriya kamirinda abakene ni benshi. Uburyo rero bagenda bafashwamo ngira ngo ni ubushobozi bwa leta buba bwabonetse, ariko izo gahunda za leta zirahari. Nge numva nkanjye nkatwe muri porogaramu tuba tubona ko bidasaba ubushobozi buhagije, bitanasaba ngo tuzarandure ziriya ndwara twamaze kubona ubukire nk'ubwa biriya bihugu
byateye imbere
bishize nyine bitahura n'izi ndwara zo muri muntuza buriya izi ndwara kindi navuga nuko ziba muri ibyo bita tropics ni ntuza ni hariya haba hari ubushyuhe ubuhehere iki turiya dukoko tw'indiririzi twinshi dukunze kuba noneho bigahumira kumira ariko tuba tudafite ubushobozi buhagije bwo kwirinda ariko twese twizera ko tuzazirandura yenda tutaranagera kuri buriya bukire kubw'abariya b'iburayi cyangwa muri Amerika aho ngaho
mukanya Dr. Nari nabajije nari naguciye mu ijambo ntiwabyumva imiti muha abantu b'abakene muye bahera ubuntu
imiti tuyibonera ubuntu
yego
tuyibonera ubuntu rwose tugira n'amahirwe nyine nk'abafatanyabikorwa dufasha kuyishakisha umuryango w'abibumbye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima turakorana ndetse ziriya nganda zikora imiti ziriya za Merck za Johnson Johnson mujya mwumva ziriya nganda nini nazo ziba zihuriye mu kintu ni nk'umuryango ziba zihuriramo n'imiryango itandukanye ifasha muri mu kuranduriza indwara ndetse na OMS ku buryo bemera gutanga ibinini bihagije ariko nanone muri iki gihe sinavuga ngo bihagije kuko usanga ibihugu byinshi bitarabona nk'imiti ihabwa abakuru y'ubuntu ariko dukurikije rero tangazo akomojeho rya Kigali rirashishikariza ibihugu bifite izi ndwara gukoresha ubushobozi aho kugira ngo dutegereze
akazaza
hanze yego ubu gahunda iriho y'isi nuko ibihugu nabyo bishyira amafaranga muri iyi gahunda bikaba byanigurira imiti buhoro buhoro noneho n'amahanga n'iriya miryango ikagenda yunganira ibyo ngibyo ngira ngo ni commitment ni ntuza ni ibihugu muri iriya tangazo bigomba kwiyemeza kugera kuri kiriya kintu cyo kudatekereza buri gihe ko tuzarwanya tujye nk'inzoka zo mu nda kuko indwara nyinshi ntabwo batanga biriya binini amase donc ku bantu benshi navugaga nk'inzoka zo mu nda na bilharziose ubwo rero muri ririya tangazo ni uko ibihugu bigomba kwiyemeza gushakisha ubushobozi n'abaturage bakabigiramo uruhare ndetse ibyo ngibyo bikaba ari nabyo byatuma tuvuga ngo porogaramu cyangwa gahunda mu by'ukuri yenda mu mwaka utaha ababonaga ibinini ntabwo bizahagarara urumva kurwanya indwara amazi meza ntabwo tuzabwira inganda zikora imiti ngo zizane n'amazi twigishe nuko tuyasukura niba tugomba kuyateka twigishe gucukura ubwiherero no kubukoresha bisaba no gukorana n'inzego byo bita cross sector collaboration ibi byose nibyo bikubiye muri iri tangazo rya Kigali
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira ku kibazo cy'indwara zititabwaho uko bikwiye mu Rwanda banywanyi rero bacu mbabwire nanone mbibutse ko mu mikoranire ya Radio Ijwi rya Amerika na Flash TV mu Rwanda nyine Ijwi rya Amerika ibategurira ikiganiro cy'ubuzima cyitwa Bungabunga Ubuzima iki kibazo cy'indwara zititabwaho uko bikwiye nicyo tuzagaruka mu kiganiro cyo kuri iki cyumweru kuri Flash TV isa 11 n'igice tubaye rero tubararitse noneho duhamagare Richard Livingstone Richard we urakomeye uherereye he Richard we
nereye Nairobi mu gihugu cya Kenya
nuko ikibazo cyangwa igitekerezo
igitekerezo afite buriya nuko yaba leta y'u Rwanda itashyiraho inkunga yo gufasha mwene abo bantu rero nk'igihugu ndimo nk'iminsi imaze igihe mbona leta ya Kenya ishyiraho injanjo zo gucandaza abana bato cyangwa batishoboye malariya
Yego.
Lera buri ya ayo iyo miti usanga leta nasize bizije za cyo gukurikirana mwe n'abantu radishoboye. Ariko buri ya ikibazo tugira mu byo bihugu. Harabamwe ibintu byaruko gasanga ya miti yagenewe gutangwa ku buntu buri ya iri ko bigurishwa.
Urakeka mu Rwanda se cyo urakeka mu Rwanda icyo kibazo gihari?
Cyo kibazo mu Rwanda kirabaye no mu Burundi ndetse birabaye. Ukaca usanga nk'indwara zihari nk'indwara usanga zidakira buriya zaba zagenewe kuvurwa ku buntu. Ariho agenda kwishura muganga akakubwira yuko wahita wishura iyo miti waguhaye.
Richard, we icyo kirego cya ruswa ko kiremereye ugomba kubigirira ibimenyetso.
Rero buriya n'icyo gitanga abantu abo nikora buriya izo ndwara ziguma zibasindikaje.
Ye Richard, urakoze cyane.
Murakoze namwe.
Dr. Rubera Nziza, none icyo kibazo cya ruswa komojeho se kuko hari icyo mujya mwumva mu Rwanda muri gahunda mukora zo kurwanya indwara zititabwa uko bikwiye?
Murakoze cyane. Ngira ngo mugenzi wacu Richard arakoze, ariko mu Rwanda ntabwo twigeze tucyumva, kubera ko iyo twazanye ibinini tuzana ibihagije, ndetse ugasanga dukoze twifashishije inzego zitandukanye kugira ngo dukangurire abantu kwitabira mu gihe tuba tubona ibinini biri gusigara mu bigo nderabuzima, mu bajyanama b'ubuzima, ndetse no mu mashuri abarimu baba babitanga. Tukavuga tuti ibinini dukore ku buryo buri muntu abona ikinini, kuko natwe naho dukuri tuba dusabwa kwerekana iyo bita coverage cyangwa se igipimo cy'uko abantu babonye ibinini. Iyo tugize hejuru ya 90%, tuba twishima ko inzoka tuzifatiranye, abantu barasigara bazikwirakwiza, baraba ari mbarwa. Ubwo rero twe tuba dufite ibinini byinshi. Icyo gihe tugiye tuzana bike, nibwo yenda wavuga ngo abantu babinyuza ku ruhande bakabona aho babigurisha. Ariko twe mu Rwanda tuzana ibinini bihagije, tuba twabibaze dukurikije abaturage bose dufite, ndetse ubu nta hantu rwose dusiga, haba mu magereza, haba mu nkambi z'impunzi hirya no hino. Ubu tuba dufite imibare yose, kandi dukorana n'ababa bacunga aho hantu hose n'uturere twose, tugapangira hamwe. Hanyuma ibinini tukavuga tuti ni ibi, tukabinyuza mu nzira yo bita supply chain y'imiti isanzwe, ni ukuvuga imiti isanzwe ikoreshwa mu mavuriro, ikava mu cyahoze cyitwa Kamirwa ikagenda ikagera mu bigo nderabuzima, abajyanama b'ubuzima bakabifata ikagera mu mashuri, kampanyi igatangira. Kandi haba hari abasuperiviseri ba minisiteri y'ubuzima n'abafatanyabikorwa, tukareba n'uko imibare y'abayibonye ingana n'ibisigaye. Dukunze no kugira ibisigara kubera ko tuba twateganyije byinshi, ndetse tukongeraho nk'icumi cya 20% birenga mu rwego rwo guteganya.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro muri Isanga. Kuri telefone dufite Kazanwe n'Imana Samson. Kazanwe n'Imana.
Yes, Thomas Kamirindo.
Urahura koma?
Ndakoma makuru y'imyaka.
Imyaka n'imyaniko, bwira umutumirwa aho uherereye.
Asha, ndi hano mu Kanyosha, Bujumbura.
Yee. Nuko igitekerezo cyangwa ikibazo?
Ntekezo ya miti umuntu yayigura yo kwivura ibyo bintu by'amabundi umuntu aba asanzwe arwaye.
Dr. wamusubiza?
Yego, namusubiza Samusoni, kandi musubiza hariya Bujumbura rwose simperutseyo, ndumva mpakumbuye, bizera nzagerayo mu minsi iri imbere. imiti rero imiti y'inzoka farumasi zose zirayigira cyane nk'inzoka zo mu nda za mebendazol cyangwa verimox za rubendazol cyangwa zente niya miti iboneka itanasaba ko werekana ordonance wandikiweho na muganga kugira ngo bawugushe. Hanyuma ikindi yenda umuti wa plasquantel ariwo uvura iriya nzoka bandira mu bishanga yitwa gerariziyoze. Ntabwo nzi uko mu Burundi yenda amafarumasi awufite, ariko mu Rwanda uraboneka ku buryo abaturage baba bashobora kuwubona. Ngatekereza ko rero imiti rwose iraboneka, kandi iyi miti y'inzoka ntabwo isaba ordonance.
Kaza Mwenimana, uranyuzwe?
Yasha, ndanyuzwe. None Thomas batwaburanye none, yega mba ndagukumbuye.
Reka ndaza kugutelefona, ibyo ngibyo ni ibyawe nanjye, tuve mu kiganiro duhe umwanya abantu. Urakoze cyane.
Nawe urakoze kabisa. Amuzoze uranterefona nasha buri cya kiganiro cyo kwa gatandatu.
Ye, tuzajya tubikora rwose. Komera. Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, umutumirwa ni Dr. Rubera Nziza Eugene, ni impuguke mu by'indwara zititabwaho uko bikwiye. Ayobora rero n'umushinga mu Rwanda, umushinga ishami ryawo, umushinga witwa End Fund, utera inkunga Leta y'u Rwanda mu birebana no kurwanya izi ndwara zititabwaho uko bikwiye. Mbibutse kandi ko mu kiganiro bungabunga ubuzima cyo ku cyumweru saa 11 n'igice nabwo tuzagaruka kuri iki kibazo cy'indwara zititabwaho uko bikwiye. Kuri telefone dufite Jean-Claude Ngoboka. Ngoboka we?
Karame.
Uraho neza?
Muraho.
Bwira umutumirwa aho uri.
Ubu tuvugana nitwa Ngoboka Jean-Claude, ndi mu Burasirazuba bw'u Rwanda, ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kerwa umudugudu wa Ruhena ya mbere. Nkaba by'umwihariko ndi umukunzi w'ijwi rya Amerika mu kiganiro muri Isanga, aho kiduhuza n'abatumirwa cyangwa se bazi dufite kubaza kungwana ibitekerezo dusesereza.
Nuko gusha ku ngingo rero y'igitekerezo cyangwa y'ikibazo.
Reka mbanze mbashimire kuri ikiganiro cy'ubuzima mwaduteguriye kuri uyu munsi wa gatatu. Ni ikiganiro cyiza cyane kuri itariki 16 cyagarutse ku ndwara by'umwihariko nkatwe tuba turi hano hasi mu midugudu igize igihugu cy'u Rwanda ndetse n'utugari, kandi izi ndwara zikaba zisanzwe zinaboneka hano mu giturage. Iyo mvuze igiturage bakoresheje ibya Amerika, ni ahantu haba atari mu mbago z'umujyi ariko ahahurira n'abaturage benshi cyane. Ubucucike cyangwa se ko abaturage babaye ariko ari mu giturage nyine haboneka, yaba ibyo tujya duhinze nabyo bya kizungu, ariko izo ndwara kenshi niho zibanda muri rusange.
Ese Ngoboka we, nk'aho ngaho iwanyu muri izi ndwara twavuzemo, dogiteri yavuzemo nk'iz'ubumara bw'inzoka z'agasozi, iyi nzoka irumye umuntu, hari ibyo mujya mubona aho ngaho iwanyu?
Murakoze cyane. Aka gace niyemo ko mu murenge wa Gashanda mu Burasirazuba mu karere ka Ngoma, inzoka wenda muri rusange inzoka irakurubya, imaze gukurya rumara ibifite. Ariko hari ikintu mbona natwe Abanyarwanda muri rusange twamaze kwivumburira, kuko buri wese burya agira ubuvuzi bwe gakondo nyakubahwa munyamakuru.
Mwavumbuye iki
kuri nge? Hari icyo bita kugombora. Kugombora umuntu wari umwe n'inzoka. Iyo inzoka kumaze kukurya hano hasi, hari ibyo bita kugombora, kuko hari ukuntu butari bumugeze kwa muganga, kandi kwa muganga ushobora no kumugezayo ugasanga wenda mu buryo bwo kumuvura bigoranye. Ariko hari imiti yaba yarabugenewe wakita nka gakondo, cyangwa se abakecuru bacisha akanguhe abadutangije kubona izuba baba bafite ibyo ngo bagombore umuntu wari umwe n'inzoka.
Noneho bagomboye arakira neza? Ubwo bagombo yarakira neza?
Arakira neza pe.
Nuko Ngoboka, reka ngushimire hanyuma ahubwo Dr. Rubera Nziza nawe agira icyo avuga kuri iki kintu cyo kugombora. Urakoze cyane.
Nyine nari kimwe nshaka kuvuga.
Oya, hina amagambo kubera ko dufite abantu benshi kuri bategereje ku mirongo reka
icyende muhime n'icyondo cyagerekenye namavunje
aha ariko mu masogonda 30
leta y'u Rwanda ifatanyije n'abashe dubutugari twafashe gahunda yo kuvuga ngo umuryango ukeye ufite isuku ubu nuvuga ngo amavunje azanwa n'umwanda ariko byeye n'umwanda hano hasi mu giturage leta y'u Rwanda yafashe gahunda yo kuvuga ngo itekereze ku baturage gukara amazi meza n'isabune gufura imyenda gusukura mu nzu igihe cyose cyose wabigiriye isuku ya mavuje ntabwo ashobora kuboneka
yee urakoze cyane urakoze reka duhe umwanya n'abandi ndagushimiye cyane ngoboka urakoze radiyo ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda niko se docteur ibi ngoboka avuze ngoboka Jean Claude wo mu burasirazuba bw'u Rwanda byo kugombora umuntu wari inzoka koko mwemera ko bikiza
eh murakoze kema kamirindi na Jean Claude yaduhaye iki gitekerezo ndetse anatubwiye ingamba bafite hari iwabo zo guhangana n'izi ndwara nk'amavunja avuga ko bafite n'ubuvuzi gakondo biyambaza bwo kugombora uwari umwe n'inzoka by'ukuri yenda nge nk'umuganga ntabwo ndi inzobere mu buvuzi gakondo mu byo nize n'ibyo dukoresha yenda nta buzobere mfitemo ibyo nzi ni imiti irwanya ubumara bw'inzoka yo kwa muganga ngira ngo aho ngaho ntacyo nasubiza kandi ntabifitemo ubuzobere n'amakuru ahagije
nuko nuko noneho duhamagare Benjamin Imelda Benjamin ni we
ya
urahura akomeye
ndakomeye cyane gusa namwe
yego natwe turahuherereye he
muri Rongwe muri Malawi
muri
Rongwe Malawi
muri Malawi
yego
Lilongwe ni umurwa mukuru
ya capital wa Malawi
eh ukomoka mu kigihe gusa ubusanzwe
mu Burundi
eh ubuse uri kumva ijwi rya Amerika
ngo nakumviriza online kesi na kesi
nuko noneho gusha ku ngingo igitekerezo cyangwa se ikibazo
ya gena bambaze ikibazo ku ngwara bita bese dakunda kwita bita ingwara y'imene
ibimeme
ni ingwara kenshi ikunda gufata abantu mugabo benshi ntibakunze gutomokerwa ikibituma n'icyahe iza gute ivugwa gute izo abantu benshi barakunda kubyibaza mugabo ntibabironkere nyinshi rero nanjye nashaka mbaze numve ko nabironkere nyinshi
none se wavuze ngo uri kumva ijwi rya Amerika uri kudukurikira kuri interinete cyangwa kuko ndibwira ko radiyo yo sinzi nimba imirongo migufi muyumva
no sometimes ndakunda kubakurikirana kuri shortwave ubu rero byasize uko byagenze twe na barankoresha ntuze site yanyu mugaho ndakumviza kesi cyane cyaheze nkajya kuri Google nkagugora nkumviza kandi byagenze
impamvu nkubajije icyo kibazo ni ukugira ngo niba docteur agiye kuguha igisubizo ugikurikire hanyuma cyangwa se ubundi buryo niba
uraza kugira kuri site ya
y'ijwi rya Amerika ndagushimiye cyane Benjamin umugoroba mwiza
okay namu
Dr. Robert Nziza ibimeme biterwa n'iki bivurwa n'iki umuntu yabyirinda gute
murakoze cyane ngira ngo ikibazo cya Benjamin nshobora kutagisubiza neza kuko yo ntabwo iri muri izi ndwara mfitemo ubumenyi buhagije ni indwara urebye iyi ni indwara ireba cyane cyane abafite ubuzobere n'abo bita abize indwara z'uruhu cyane bakaminuza abadermatologue ni indwara iterwa na byo bita amashampinyo cyangwa fungi ni uko dukoko twazaga twita ntabwo rero na bo n'imiti ivura ibimeme nziko yenda kwambara inkweto zifunze buri gihe cyane nk'abagabo bahora bambaye inkweto amasogisi mu myanya y'amano ni donc ni amano ntahumeke abantu bafite amano yegeranye cyane mbese ndatekereza ko ibyo ari bimwe bishobora gutuma hari hagati y'amano hagira ibibazo by'ibimeme ariko icyo navuga ni uko hafitemo ubuzobere nshobora kuba mfitemo ubumenyi bw'igice nk'uko nabyize nabikoze ariko hari umudermatologe mu miti hari imiti ya za ketokonazo za candidain mbese na antimikozik cyangwa se antishampinyo ni imiti iboneka mu mafarumasi ahantu hose ariko no kwita ku birenge isuku y'ibirenge kwambara rimwe na rimwe sandari amano agahumeka ibyo ngibyo ntekereza ko ari no mu byagabanya guhora umuntu arwaye ibimeme. Murakoze.
Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, turaganira na Dr. Rubera Nziza Eugene, ni impuguke mu by'indwara zititabwaho uko bikwiye. Izi ndwara rero tuzazigarukaho nanone mu kiganiro Bungabunga, Radio Ijwi ry'Amerika ifatanya na Flash TV yo mu Rwanda, ku cyumweru guhera saa 11 n'igice ku isaha yo mu Rwanda. Kuri telefone dufite Innocent Nduwimana. Nduwimana we? Urahura komeye?
Ego ndakumeye ndashima.
Uherereye he Nduwimana?
Ndiga mu Kanyosha, ibucumbura mu gisagara cya Bujumbura.
Ikibazo cyangwa igitekerezo?
Ibitekerezo hamwe n'ikibazo. Cyane ubona hamwe bwo kurinda indwara mwatonda guhengaho, cyane ubona bwo kwisa nk'imiti bagatanga nk'inshansho hamwe hamwe no kubana nko kubana bo mashuri mato mato babona ko aribo bakarirwa n'inzoka ama ku bindi miti nyayo yerekeye nk'ubukango nyine nabo nyine bokwiza ku mavuriro nk'imiti hamwe nk'umuntu akize nk'ica abasha nk'inzoka imukomoye akamenya ahagurira iyo miti kandi bakayikwiragiza hose kugira ngo nk'umuntu yakize nk'isanganya cyangwa nk'ikibazo akaba azi ahantu akorera nk'iyo miti. Ama icyerekere nacyo nk'izondwa zicyatukaraho nyine abantu barakwiye kuzirinda cyangwa bagashyiraho nk'imiti myinshi kugira ngo turwanye iyo ndwara kubera urabona muri ibi bihe k'indwara zasatse zicyaduka.
Urakoze cyane Nduwimana.
Namwe murakoze ku Jugi Amerika.
Dr. Rubera Nziza, izi ndwara zititabwaho uko bikwiye zigira inkingo se?
Murakoze. Inkingo yenda navuga nk'ibisazi by'imbwa. Ibisazi by'imbwa bigira inkingo cyangwa vaccine. Ni ukuvuga ngo uwariwe n'imbwa aba asabwe kwihutira kujya kwa muganga akabona urukingo bitarenze amasaha 28 cyangwa se amezi 48 kugira ngo niba yambwa yamurumye kuko nka 90% cyangwa hejuru ibisazi by'imbwa biterwa n'imbwa nyirizina nazo zanduye ibyo bisazi. Mu gihe izindi nyamaswa yenda ziri mu nshobora no kurumwa n'igisamagwe iri mu ishyamba n'iki ariko akenshi tuvuga ko ari imbwa hejuru ya 90% n'ibisazi by'imbwa. Iyo rero ubonye urwo rukingo nta nubwo ari rumwe baguha mbese gahunda yo gufata inkingo zose zikenewe imibare 5 bakakwereka uyu munsi urafata uru ku munsi wa kangahe bakageza wenda ku munsi wa 28 cyangwa se 21 bitewe na shema bakoresheje. Izo nkingo zikakurinda kuba warwara ibisazi by'imbwa kuko iyo udakingiwe kandi imbwa iba ifite urapfa. ntawuri bisazi byidekaraye rwose ijana ku ijana urapfa. Ni ukuvuga ngo hagomba kuba ubukangurambaga bumenyesha abaturage uwari umwe n'imbwa yicare. Ikindi nk'ubu dukorana na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ndetse n'ikigo cyayo cya RAB gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi, ni ukuvuga ngo imbwa abatunze imbwa zose birumvikana n'injangwe n'iki bagomba kuzikingiza. Ni itegeko ko abatunze ayo matungo imbwa injangwe bagomba kuyakingiza. Ibyo rero birinda ko hagira ibizarwara bya bisazi by'imbwa bikaba byakwanduza abantu. Ku zindi ndwara zo nta nkingo ziraboneka, ni ukwirinda kwandura bisanzwe ndetse no kunywa ibinini by'inzoka n'izindi ndwara, cyangwa se ndavuga kunywa bitewe wenda nuko nashatse kuvuga inzoka z'umundana viralisiyozi. Ariko niba ari amavunja birumvikana hari ukuntu ngomba kuyavura. Niba ari imidido bamwe bita ibitimbo kubyimba amaguru, hari uburyo bivurwa nuko byirindwa.
Ubwo rero Nduwimana Innocenti ku byerekeranye n'inshansho inkingo ndibwira ko asobanukiwe. Ijwi rya Amerika noneho duhamagare Jean Baptiste. Yiyise Jean Baptiste Rwanda kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika. Jean Baptiste we?
Mwiriwe.
Wiriwe neza. Irindi zina ryawe ni irihe?
Ndagijimana.
Ndagijimana, nuko. Uherereye he Ndagijimana?
Ni mu karere ka Kayonza, umurenge wa Nyamirama.
Yee, aho ni mu Burasirazuba?
Ni mu Burasirazuba.
Yego. Nuko igitekerezo cyangwa ikibazo?
Igitekerezo.
Yego.
Igitekerezo nge nari mfite. Nge nuko mbona Leta y'u Rwanda igerageza gukurikirana izo ndwara, cyangwa se no gushaka inkingo yaba yariye umuntu cyangwa ikimbona. Wenda icyo bakora miliyora ni ukuvuga amavuriro yose akabasha kugira ubwo bushobozi bidasabye deparasoma ndende ngo umuntu ajye ku bitaro bikuru mu burwayi bumwe na bumwe, mbona ariko bigorana deparasoma bakabyegereza ku masantere de sante byibura.
None se aho ngaho utuye, tuvugiye nk'umuntu arwaye inzoka zo mu nda agomba kujya ku bitaro bikomeye, ntabwo imiti ayisanga ku ivuriro?
Ubwo ntabwo nashatse kuvuga ibintu bimwe na bimwe, nashatse ko aho nakomozaga ni nko ku muntu wariwe n'inzoka cyangwa imbwa. Amasantere de sante ntibakunze kubikoraho cyane, ariko inzoka zo n'abajyanama b'ubuzima nini barabiguha rwose.
Ndagijimana, urakoze.
Murakoze cyane na.
Yee. Dr. Rubera Nziza, Ndagijimana Jean Baptiste, uramwumvise rero?
Yego. Yenda icyo navuga ni uko kugeza izo nkingo, kugeza iyo miti yenda ivura ubumara bw'inzoka, kuba umuntu yabigeza mu mavuriro yose, erega usibye n'ibigo nderabuzima n'abasantere de sante, ubu noneho ikigezweho ibyo bita amavuriro y'ibanze ya health post, ni ukuvuga ivuriro ritoya muri buri kagari cyangwa se muri seri, ivuriro ryegereye abaturage. Niyo gahunda ubu ya leta ihari kugira ngo buri kagari kagire ivuriro riciriritse. Bishobora kugorana rero kuko iyo urebye nka ziriya nkingo cyangwa se iyo miti yindi, ushobora kuyijyana ahantu hose mu gihugu. Niba tuvuye mu gihugu hari ibigo nderabuzima birenga 500, ukayijyanayo. Hari aho bashobora kumara yenda umwaka nta muntu cyangwa imyaka 5 nta muntu uriwe n'inzoka y'agasozi. Iyo miti yaba expired igapfa kandi irahenze n'izo nkingo, ahubwo
birango kiriho nuko aho nka hari ya muri bira bice hari ahashiwa cyane iburasirazuba sanga ariho yenda inzoka z'agasozi zikunze kuruma abantu aho ngaho yenda bagira ibitaro byo birumvikana biba bifite ariko kuba muri buri centre de santé yahagera yenda bishobora kuba bikigorana ariko ubushobozi buracyubakwa ngira ngo bizagerwaho erega buriya niyo wagira drone iyo utu tudege dutoya mu by'ukuri byagakwiye ntuza supply chain cyangwa rapid delivery cyangwa kwihutisha kugeza wa muti utaboneka ahantu hose ukawuhageza vuba hari turiya tudege dutoya dushoboye kwifashishwa ibyo ngibyo ngira ngo byaba ari byiza cyane mu Rwanda rero tekinoloji iri kwihuta cyane yari mfite icyizere cy'uko bizagerwaho
ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda Dr. ubu tubabariye gatoya tubanze twumve aka gatangazo namwe nshuti z'ijwi rya Amerika muwe mwihanganye ikiganiro turekigarukaho mu kanya tubanze twumve aka gatangazo
Urandi barara igira hirya ariko mata erego akwiriye ahantu hose winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe ndubibugo
yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo uzi ko nabona ko uri umunyabugo neza neza dore wambaye nkabo uravuga nabi ururimi rw'iwacu
ari kabira simuhumuruka mana shofe wenda wana shakuru wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
mie kwetu ni bugo
ndiyo
bugo
wiki nukumga kwa mwari wese mwari twebwe yagiye yibesha kundi ya ba 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 shofe twigende kombo taksi yaje Kongo Taxi ni ikiganiro gishya kuri Radio Ijwi rya Amerika. Muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Kongo Taxi.
Iyi taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Mu maneno ya kuchekesha, Kongo Taxi natonesha kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
Kongo Taxi Mwitegurirwa kandi mukayezwaho na
La Benevolence ya Grola.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda dukomeze rero ikiganiro muri isanga turaganira na Dr. Rubera Nziza Eugene ni impuguke mu by'indwara zititabwaho uko bikwiye ayobora kandi ishami ryo mu Rwanda ry'umushinga witwa End Fund utera inkunga Ministeri y'ubuzima y'u Rwanda igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda aricyo RBC Rwanda Biomedical Center na gahunda y'igihugu cy'u Rwanda yo kurwanya indwara zititabwaho uko bikwiye Dr. rero twavuze byinshi kuri izi ndwara ariko hari umenya tutakomoje ku ngaruka zazo mubona ingaruka reka mbifatire ku nzego ebyiri inzego z'ubuzima birumvikana nizihe ngaruka ariko rero hari n'ingaruka se mu nzego z'ubukungu mu nzego z'imibereho sosiyale mbese
kamirindi murakoze izi nzoka zo mu nda tuba tuvuga za bilariziyoze n'izindi ndwara muri zo mu by'ukuri hari zishobora gutuma umuntu arwaragurika ari dutanze nk'urugero rwa hafi niba umwana akunze kurwara inzoka amaraso mu mubiri aragabanuka akagira iyo twita anemia imikurire akagira imirire mibi kubera za nzoka zinywa intungamubiri zose yakabonye ugasanga agize igwingira kuba yugize imirire mibi y'igihe kirekire bizamo igwingira byagwingira bidindiza umwana mu gikuriro ariko no mu bwonko wa mwana wiga ntabwo ajyayo kenshi wa mwana ntabwo aba wa muhanga urumva ntatsinda ibizamini urumva azaba mukuru azimarira ikintuba no kwiga atabishoboye bizagira ingaruka ku bukungu bwe n'ubw'umuryango we n'ubw'igihugu muri rusange wa muntu mukuru urwaye izi ndwara ntabwo azashobora kwikorera ngo yiteze imbere ateze imbere n'igihugu ibyo ngibyo bizagira ingaruka ndetse mu rwego rw'ubuzima uzasanga kujya kwa muganga santire do santire iri kwirirwa ipima intuza umusarani w'abantu ireba ko barwaye inzoka rusange ni akazi kenshi kubera ko abantu barwaye inzoka ari benshi noneho izindi ndwara tuvuge niba umuntu arwaye amavunja ubona ukuntu atera ubumuga imibyito cyangwa iriya bita ibitimbo dukunze kubona hariya hafi muri buriya butaka bw'amakoro cyane cyane ahandi ya mibyito iterwa na bwa butaka abantu birirwa mu mirima bagenda batambaye inkweto bigafunga ya miyoboro y'amatemba buze mu mubiri kubera reakishoni cyangwa se ubutare buba buri muri buriya butaka ibyo ngibyo abantu barwaye bitimba cyangwa imidiguzi kuba baramugaye abantu niba ndetse hari abize indwara zica abantu abana bakora amara arifunga kubera ibya biyoka twita bya sikari cyangwa za runwa biri bibona bigera nka santimetero 30 iyo bibaye byinshi bikora pake bigafunga amara umuntu ugasanga atageze kwa muganga ngo bamubage vuba vuba arapfuye izi za biraliziyozi zira zikagera ku mwijima zikipfundikanya umuntu akarwaza ishwima akaza gupfa bamwe barapfa abarumwe n'imbwa twavuze ko uwarumwe n'imbwa iramutse ifite ibisazi iyo atabonye inkingo mu masaha 48 arapfa byanze bikunze inzoka zica abantu ni ukuvuga ngo harimo ingaruka zigenda zica umuntu buke buke zimumugaza cyangwa se zimwica bukanya harimo ingaruka ku bukungu kuko zituma umurwayi cyangwa umuryango igihugu cyatakariza ndetse n'ingufu n'imiti numva iyo miti yose igenda kuvura inzoka nayo ni amafaranga bigira rero ingaruka zitandukanye ku buryo iyo ubaze ingaruka ziri z'ubukungu hari ukuntu bibarwa hari ubushakashatsi bugenda bukorwa bukagaragaza ibyo igihugu gitakaza amadolari atagira ingano kubera ko abantu barwaye izi ndwara bityo ko igihugu gishaka gutera imbere ugasanga ntawe wagera utazirwanyije
tukizera rero ko u Rwanda rwatangiye neza ruzuzuza umugambi wo kuba zacitse mu 2023 uyu mugambi mpuzamahanga wa OMS ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima
yego ntabwo ari 2023
na 30 yembabare yego
ni gahunda y'imyaka 10 gusa nk'hano mu Rwanda ho hari indwara dutekereza ko zizaba zaranditse yenda bitewe n'indwara runaka tubona ko no muri 2024 hari zizaba zaranditse ubu ngubu hari indi ntari navuze yitwa indwara y'umusinziro cyangwa se urabona iterwa no ku agakoko gakwirakwizwa na n'isazi bita tsetse yagaragaraga cyane na n'ubu ikigaragara hariya muri parike y'Akagera hariya muri turiya turere n'imirenge parike y'Akagera ikozeho
dr igihe kiraturenganye hasigaye amasogonda make cyane rwose reka nguce mu ijambo hanyuma ngushimire cyane byimazeyo Dr. Rubera Nziza Eugene impuguke mu by'indwara zititabwaho uko bikwiye mu Rwanda iyi gahunda kandi tuzayigarukaho mu kiganiro bunga bunga ubuzima ku cyumweru guhera saa 11 n'igice murakarama.